waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kulanti wanaagsan, maalin wanaagsan. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. maanta waa khamiis, ay taariikhdu tahay 13 November 2025, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. qodobada maanta ee warkana waxaa ka mid ah: heshiiskii ugu horreeyey ee lala galo dadka Australia ee dhulka loogu yimid oo sharci ahaan loo hirgeliyey, xisbiga Liberaalka oo la filayo inay maanta shaaciyaan go'aankooda yareynta qiiqa, iyo qodobo kale. haddase warkii oo dhan. Australia ayaa saxiixday heshiis taariikhi ah oo ah kii ugu horreeyey ee lala galo dadka dhulka loogu yimi, iyada oo gobolka Victoria uu noqday kii ugu horreeyey ee arrinta kaga dhaweeya sharci ahaan. heshiiskan oo ka kooban 30 bog ayaa laga gaaray wadahadal u dhexeeyey dowladda gobolka Victoria iyo First People's Assembly of Victoria oo ah hay-ad matasha dadka dhulka loogu yimi ee gobolka Victoria. qoraalka heshiiska ayaa si cad u qiraya in dadka dhulka loogu yimid ay weli dhulkooda la leeyihiin xiriir ruuxi ah iyo dhaqan aan go'in, wuxuuna leeyahay dalkani weligiis muu madhnayn, mana ahayn mid aan hore loo sheeganin. ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in xisbiga Liberaalku ka baxay dadaalada la dagaalanka isbeddelka cimilada, isagoo uu ku eedeeyey in aanay rumaysnayn in korontada nadiifta ahi ay keeni karto kharash jaban. inta badan xubnaha baarlamaanka ee xisbiga Liberaalka ayaa doonaya in la tirtiro yoolka net zero, taas oo soo afjaraysa dood iyo khilaaf muddo bilo ah ka jiray gudaha xisbiga. hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Susan Lee ayaa la filayaa inay maanta ku dhawaaqdo go'aankooda kadib shir socday 5 saacadood oo ay shalay ku yeesheen magaalada Canberra. wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong ayaa sheegtay in wadahadallada ku saabsan shirweynaha cimilada ee qaramada midoobay ee sanadka dambe ay weli yihiin kuwa adag, maadaama baytiri Australia iyo Turkiya ay ku tartamayaan martigelinta dhacdada. ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha Turkiya uu mar kale soo bandhigay dalabka dalkiisa, halka ay Australiana sii wado dadaalka ah in Adelaide lagu qabto shirka COP31 iyadoo la kaashanaysa dalalka Pacifica. danjiraha Japan u fadhiya dalka Australia Kasuhiro Suzuki ayaa ku baaqay in dalalka Australia, Japan iyo Mareykanku ay dhistaan heshiis 3 geesood ah oo siman oo istraatiiji ah. hadallada danjira Suzuki oo ku saabsan xoojinta kalsoonida istraatiijiga ah iyo iskaashiga ayaa imanaya iyadoo Australia iyo Japan ay si weyn u ballaarinayaan xiriirka difaaca. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa beeniyey warar sheegaya in boqortooyada Ingiriisku ay joojisay wadaagista sirdoonka ku saabsan markabyo lagu tuunsan yahay inay ka ganacsanayaan daroogada oo ku sugan badda Caribbean-ka. sida lagu sheegay warbaahinta CNN, boqortooyada Ingiriiska ayaa in ka badan bil ka hor joojisay la wadaagista sirta, iyada oo ka walwalsan in weerarada uu Mareykanku ku qaado duuniyaha ay sheegeen inay sidaan daroogo ay jebin karaan sharciga caalamiga ah. warkii maantana intaasu ku dhan yahay. fadlan mar kasta iyo maalin kasta wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala soco podcastka iyo Facebooka laanta af Soomaaliga ee SBS oo cinwaankoodu yahay SBS Somali.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.